straight out zpushup.com.
Mikuza bali ni boss.
Mikuza bali ni boss.
We are moving ahead.
Tulea fowaji bali ni boss. Tulea kuntanshi bali ni boss. Sote sana.
Bali umukeshi wa malo. Wala kagano vangkangano. Maketi ya aguli sabana wapunzi landani wea za kambalo. Wait, first, cash for wait. Mila la wazi kuma student. Aleta masola, mkote za fola. Tamba mwene taigwe selato.
Iyo janza kumbele.
Zambia.
Antome kumbele.
Zambia.
Antome kumbele.
Zambia.
Iyo janza kumbele.
Yes.
Antome
yes.
Kumbele.
Miguu za bali ni boss.
Ya guli sabana wapunzi landani wea za kambalo. Wait, first, cash for wait. Mila la wazi kuma student. Aleta masola, mkote za fola. Tamba mwene taigwe selato.
Iyo janza kumbele.
Zambia.
Antome kumbele.
Zambia.
Antome kumbele.
Zambia.
Iyo janza kumbele.
Yes.
Antome kumbele.
Miguu za bali ni boss.
Miguu za bali ni boss.
Miguu za bali ni boss.
You know, still
moving ahead.
Straight out zpushup.com.